radio y'Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru muri kumwe nanjye Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda guhera isa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabarirwa impunzi z'abanyarwanda bagera ku 200,000. Umunyamabanga mukuru wungirije umuryango w'abibumbye kuri uyu wa kane yasuye bamwe muri izo mpunzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yarajyanywe no kureba uko amasezerano yo gucyura impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu yashyirwa mu bikorwa. Goma, Ali Darius Asanka.
Aya masezerano y'inyabutatu hagati ya leta ya Kongo, u Rwanda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yashyiriweho umukono i Geneve mu Busuwisi mu kwezi kwa gatanu, agamije gukemura burundu ikibazo cy'impunzi mu bihugu byombi. Aho igoma, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi bwana Rauf Mazu yavuze ko umunyarwanda cyangwa umunyekongo wese ushaka gutahuka afite uburenganzira bwo kubimenyesha HCR ikamufasha gutaha. Ibi yabivuze ubwo yaramaze kubonana na guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru, General Constant Dima. Aya masezerano ariko navugwa rumwe n'abanyarwanda bahungiye muri Kongo barimo abo mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Emmanuel Turatinze avugira FDLR, avuga ko yari yaratinze.
Twe twayasomye ku mbuga nkoranyambaga, ubwayo ni mazima, turanayashima. Hagombye rero igitutu cy'umuryango mpuzamahanga, iyo leta ya Kigali ikemera kuganira na FDLR n'izindi mpunzi zose ndetse n'izitari muri Kongo, kugira ngo turebere hamwe uko twarandurana n'imizi mpamvu zitera ubuhunzi. Kuva FPR yafata ubutegetsi no kubifataho ingamba zatuma buranduka burundu, abantu bakabana mu mahoro no mu bwumvikane. Umuryango mpuzamahanga na HCR bagombye gushyira igitutu kuri Kagame kugira ngo ariya masezerano azashyirwe mu bikorwa.
Uyu munyarwanda kazi uwitonze Hategeka Fura yageze Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri 94. Ku giti cye yavuze ko asanga icyatumye ahunga u Rwanda kitarahinduka.
Ni wacu mu Rwanda ariko simpamya yuko hari umutekano gurisha. Niba ducyura tukagenda, imitungo yacu tuzayisanga, imirima nta kizere cyo dufite, n'abatahuka bajya muri transit ni ukugera ugasanga imitungo zabo zaragiye, bamwe na bamwe noneho bakabashyiraho iyo dosese ngo bakoze genocide, usanga barabafunze, ugasanga mbese n'ubuzima bubi babayeho. Saba ko leta ya Kongo yamanza yajya kuturebera nimba se imitungo zacu zigihari, mbese tukabona yuko natwe twadaha dutekanye.
Ku rundi ruhande, zimwe muri izi mpunzi zavuze kuretse impungenge zisanganywe nta nyungu zibona muri aya masezerano. Habimana Charles amaze imyaka 19 mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko ubuzima abayemo budakwiriye umugabo ufite abana 10. Afite icyo asaba kuri leta ya Kongo.
Anasaba leta ya Kongo yatwihanganiye iyo myaka yose, niyo ubona ko ikomeje kwomerite n'ibitero u Rwanda rugaba kuri Kongo binyuze muri M23 wa CNDP na za eriserivisi zose zagiye ziza zitwe ziyiga byitiriwe ko bayiga FDLR ari porogu yango batumare bashire uburyo bagira n'abazana ngo na Geneve badukure hano bagira ibindi huko batujyanamo kuraho Kagame adashobora kugira ngo yongera tugabe ibitero dukomeze kubifumbire y'abakongomani mu mirima yabo, ndavuga badashobora guhinga bo mu mutekano kubwacu.
Umunyamabanga mukuru wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi yemeza ko mu gihugu cya Kongo hari impunzi z'abanyarwanda zigera ku 200,000, naho mu Rwanda hakaba iz'abanyekongo zigera ku 180,000. Biteganyijwe ko izi mpande uko ari eshatu zizongera guhurira i Nairobi muri Kenya mu minsi ya vuba. Twabibutsa ku Rwanda rwamaze kwemeza ko nta munyarwanda wahunze igihugu guhera mu 1959 kugeza mu mpera z'1998 ukwiye kongera kwitwa impunzi cyangwa ngo agire serivisi yahabwa mu izina ry'ubuhunzi. Ni icyemezo imwe mu miryango y'abanyarwanda iba hanze yamaganye kuva kigifatwa. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR wizihije kuri wa gatanu imyaka 60 tumaze ukorera mu Rwanda. Uyu muryango urishimira ko utatereranye abanyarwanda mu gihe cy'intambara na genocide muri 1994. Waruhagarariye uwo muryango Philippe Gaillard ni umunyamahanga wenyine waruyoboye ishyirahamwe ryakoreraga mu Rwanda, wanze kuva mu gihugu. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi.
Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR itangaza ko kuva mu mwaka w'1963 aribwo watangiye gushakisha ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda. Uyu muryango usobanura ko utahise uhabwa ibyangombwa, ariko watangiye ibikorwa bike mu Rwanda birimo byo kwita ku bari bafungiye muri gereza zo mu Rwanda, bigirwamo uruhare n'abakozi bavaga i Geneve mu Busuwisi. CICR itangaza ko ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda byabonetse nyuma y'imyaka 27 ibisaba. Mu mwaka w'1990 CICR yatangiye gukorera mu Rwanda, ishyira ibiro byayo mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ari naho gikorera kugeza ubu. Imihango yo kwizihiza imyaka uyu muryango umaze ukorana n'u Rwanda wabereye ku cyicaro cyayo mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge. Muri uwo muhango hanabereye ibikorwa byo kumurika amafoto anyuranye y'ibikorwa by'uwo muryango kuva ukandagije ikirenge mu Rwanda mu 1990 ubwo wari umaze kuhagira icyicaro. Aya mafoto agaragaza ibikorwa bitandukanye bya CICR birimo kwita ku mpunzi zari za Nyacyonga hafi y'umujyi wa Kigali mu mwaka w'1993. Ni impunzi ahanini zari zahunze ibice by'amakomine cyahoze ari prefecture ya Byumba, byari byigaruriwe n'ingabo za FPR Inkotanyi mu ntambara zari zagabye ku Rwanda kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mu 1990. CICR igaragaza ko nubwo byari bigoye gukora mu gihe cy'intambara na genocide itangiye mu 1994, uyu muryango wishimira ko yitegeze ihagarika ibikorwa byayo byo gutabara bari mu bibazo ifatanije n'abakorerabushake ba Croix Rouge y'u Rwanda. Na Mahoro Julien, umunyamategeko wa CICR ushinzwe n'itumanaho, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Umushefu wa delegasiyo twari dufite Philippe Gaillard muri buze kumubona mu mafoto, afata umwanzuro ukomeye cyane wo gusigara kugira ngo abashe gutanga ubufasha bw'ibanze. Ntabwo twavuga ko ari bwose yatanze, ariko ubufasha bw'ibanze byari bikomeye. Hari amateka akomeye asharira, aho abantu babuze ubuzima bwabo, abantu babuze batatanye n'ababo, aho abantu babuze ingingo zabo, abantu babuze icyo kurya bakabura amazi meza bakabura byose. Twari dufite clinique hano hafi na niyo ofisi yacu mubona, irimo abaspecialiste bashinzwe kubaga, gutoragura abantu bari mu nzira babuze amaboko bakabazana bakajya muri clinique mwabibonye mu mafoto, kubafasha kugira ngo babashe kubona serivisi z'ibanze.
Kugeza ubu CICR itangaza ko yishimira ko hari umubare utari muto w'abanyarwanda yafashije mu gihe cya genocide bakaba barabashije gusubirana ubuzima. Madamu Hitimana Esperance ni umwe mu bahungiye ku cyicaro cy'umuryango wa Croix Rouge mpuzamahanga mu Kiyovu mu 1994.
Naje kwisanga ndi muri kwahujwa, nari nakomeretse. Twari dutuye mu Bigogo, urugo twari batanu twari twakomeretse, nibo bafashije baramvura bitangira gukira neza. Umenye abantu babona bahuraga n'abantu bafite ibikomere batemwe bagize gute, babajyanaga nko kuri mu muhanda principal. Nubwo benshi wasangaga ari abantu urya batemwe bagize ibibazo byo gutotezwa, ko abantu baravugwaga, abantu twararyaga, ahantu ho kuryama ngira hari hatoya, abantu basaga baryaba nko mu tublankara.
Muri iki gihe ibikorwa by'uyu muryango bisigaye cyane muri gahunda yo guhuza abana baburanye n'imiryango yabo. CICR ivuga ko guhera mu 1994 abana bagera ku 20 bahujwe n'imiryango yabo. Kamano Zieri ashinzwe ishami ryo guhuza ababuranye n'ababo avuga ko bagifite umukoro.
Kugeza n'ubu hari abakitugana hano kuri CICR, identifikasiyo ibigoye cyane, ariko hari ibimenyetso. Umuntu ashobora kuvuga ati yari afite inkovu ku mutima, nangwa se yari afite indegeya, akandi gatoki kiyongera ku ntoke ze. Biradufasha nabyo cyane. Demande z'abantu bagishakisha abana babo turazifite nyinshi. Ubu dufite 2437 ababyeyi bashakisha abana babo.
Uyu muryango utangaza ko usibye ibikorwa byo guhuza ababuranye n'imiryango yabo, bigisha amategeko yubahirizwa mu gihe cy'intambara. Muri byo harimo kwigisha abasirikare n'abapolisi bajya mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu binyuranye bya Afurika. Ambasaderi Guillaume Kavaruganda, umuyobozi mukuru ushinzwe uburayi Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, niwe wari uhagarariye leta muri uyu muhango. Kavaruganda yashimye uruhare rwa Seyiseri mu bikorwa binyuranye yakoze mu Rwanda. Uyu muyobozi ashimangira cyane ko bazirikana ibikorwa by'ubutabazi cyane cyane mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Imiryango myinshi mpuzamahanga yanenzwe kuba yaravuye mu gihugu mu gihe cy'intambara na Jenoside byabaye mu 1994. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika, mukomeje gutega amatwi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo. Bayikaziye mu kiganiro cya none, ngiye mugiye kubana kuri mikroni uyisabye Christine. Ikaze nanone mu kiganiro ejo, mbere y'uko mbagezaho insanganyamatsiko y'uyu munsi, kambanze mbasomere ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Aho twari twagendeye ku mugani uvuga ngo akabaye ishwende n'ikoga, bityo hakaba hari bamwe bumva ko umwana wo mu muhanda umujyanye wawe atahinduka. Ubutumwa mwadusangije tubuhere ku bw'uwitwa Theogene uhereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, aho yagize ati "Buriya ubuzima bwo mu muhanda nubwo baburimo ntago babwishimiye, rero kuba bahinduka birashoboka." Naho uwitwa Turatsinze Godfrey yagize ati "Icyo navuga ku bantu bo mu muhanda, hari igihe usanga ari impamvu z'ababyeyi zatumye bajya mu muhanda. Hari n'icyo usanga ari akagisa umwana yifiti." Yakomeje agira ati "Uwagiye ku muhanda kubera impamvu z'ababyeyi, uwo ni urera ugasanga afite imico myiza, ariko ufite akageso ni wa wundi uzakiba agakora n'utundi tugeso tubi." Ubutumwa mwatwohereje tubukomereze ku mukunzi wacu witwa Bariho Mark uherereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Jambo. Aho yagize ati "Ariko nkunze gukurikira ikiganiro mutigezaho n'ibitekerezo bitangwa n'abadukurikiye." Aho yagize ati "Ariko nkunze gukurikira ikiganiro mutugezaho n'ibitekerezo bitangwa n'abakurikiye ikiganiro. Mbifurije gukomeza kudutegurira ibiganiro byiza." Tunamushimire cyane, ndetse dushimire n'abandi bakurikira ikiganiro bicecekeye. Ubutumwa bw'uyu munsi tubusoreze ku mukunzi wacu witwa Eric, aho yasabye ko ikinamico ngira nkugire twayongera. Icyo namusubiza ni uko ikinamico igira iminota 6, kuyongera kuri ubu ntago byakunda, ariko turabizeza ko izakomeza kubaryohera. Kanshimire mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Abashakashatsi bagaragaza ko umuntu iyo hagize ibimubaho cyangwa akora bikamutera igikomere cyo mu mutima, hari igihe bimukora kuba yafunguka akagira uwo biganiriza kugira ngo bimufashe kuba yakira ibikomere. Hari bamwe biyumvisha ko bidakwiye ko wamarana agahinda igihe kirekire utaragira uwo ugirira icyizere ukabimubwira, mbese akaba yananengwa. Hashize imyaka 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye, ni Jenoside yakoranye ubugome ndengakamere ndetse ihitana abarenga miliyoni imwe mu gihe kingana n'iminsi 100 gusa. Bitewe n'ubugome Jenoside yakorewe Abatutsi yakoranywe, yasize hari bamwe isigiye igikomere cyo ku mutima, bityo bakaba batarabasha kuba bafunguka ngo bavuge ibyababayeho cyangwa ibyo bakoze. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yaganiriye n'ababashije kuboka bakavuga ibyababayeho, ndetse anagera no kutarabasha kugira ibyo avuga ku byamubayeho. Ese ubundi ni ikibazo, kuki hari abanengwa ko batari babasha kuvuga ibyababayeho? Kurikire ikiganiro twateguriye na mugenzi wacu Noel Manishimwe.
Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane yakozwe mu buryo ndengakamere. Yakozwe mu gihe gito kandi itwara ubuzima bw'Abatutsi benshi, kuko mu minsi ijana habarurwa Abatutsi basaga miliyoni imwe bishwe. Ni Jenoside yasenye ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye, isiga imfubyi n'abapfakazi ndetse n'imwe mu miryango irazima burundu. Ingaruka z'iyi Jenoside zirimo n'ibikomere byo ku mubiri no ku mutima, ku buryo n'ubu hari abakibana nabyo nk'uko binemezwa n'abaturage twaganiriye dutegura iki kiganiro ejo turi kubagezaho.
Hari abantu benshi cyane dufite badashobora no kugira ikintu bavuga, kubera ko bagize ikintu cy'ihungabana ahita arira, ntago abasha kugira ikintu abivugaho.
Ubukana bw'amateka ya Jenoside bunagaragarira ku kuba n'ubu nyuma y'imyaka 29 Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, hakiri abantu batarabasha gufunguka ngo bavuge ibyababayeho cyangwa se ngo bavuge ibyo bakoze.
Muraho.
Neza.
Amakuruza.
Neza.
Twagiye mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, ahari umubyeyi w'imyaka 40 warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi utuye mu murenge wa Byumba mu gasantere ka Gashyirwe. Twamusanze ahakorera ubucuruzi buciriritse bwa butike. Ntiyemeye ko ibijyanye n'imyirondoro ye bitangazwa, gusa uyu mubyeyi wagizwe imfubyi na Jenoside yakorewe Abatutsi yemeza ko nubwo hashize imyaka 29 Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye atarabasha gufunguka ngo agire uwabwira ibyamubayeho.
Mbega mba numva nta muntu nakisanzuraho nabwira ibyanjye, nta kumva twembese twahuza, mba ngomba kumva nabaho njyenyine niturije gusa. Ugafata umwanzuro rero kubaho wibereyeho wenyine witurije. Aya njye igihe cyo kwirekura n'ikiragera, wenda simbizi Imana ibaho, wenda bazajya ndabigisha ukuntu, wenda nanjye nkazirekura, ariko njye ntabwo yatape ndayigeraho. Sizingi ziri rwose njye sindiyakira. Nabuze abanjye, abavandimwe, inshuti, bene mama, data mama, kwiyakira birananira.
Mwiriwe muraho.
Muraho neza.
Yego, ni
ku murongo wa telefone twavuganye n'umwe mu bagize komite y'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu murenge wa Byumba witwa Gisabo. Nawe yemeza ko hari abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi benshi batarabasha gufunguka ngo bavuge amateka mabi banyuzemo.
Barahari, hari uwo duturanye hano. Mbere ko maze natandirimbiye zumvicararira, kuko aba wenyine mu agahitamo ngo kwicecekera rwose akagufungana umutwe ukagira ngo wenda ni ukugusuzuga cyangwa nuko wenda atabibayemo, ariko bafite ibibazo nyine bahuye nabyo.
Uyu mugabo yemeza ko afite umuvandimwe we Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 yabaye afite imyaka 2 y'amavuko, watemwe mu mutwe bimuviramo ihungabana n'ubumuga, ku buryo ngo n'ubu ngavuga make kandi atajya aseka.
Ku bantu babona bati bagicecetse, nk'ubu ngubu mfite murumuna wanjye yari afite imyaka 2 icyo gihe, ahora acecetse, njyamo ngerageza kumuganiriza cyangwa wenda nkatera nkaburaga kugira ngo ndebe ko ahambuka, ariko sindabona n'umunsi n'umwe aseka. Nkibaza ngo uyu mwana yari afite imyaka 2 naye baramutemye, nibyo agira amahirwe turarokoka, ariko ni ikibazo.
Hari bamwe mu baturage bo mu bice by'intara z'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye bafite imyumvire itandukanye ku kuba kuri ubu nyuma y'imyaka 29 haba hakiri abantu batarabasha gufunguka ngo bavuge ibyababayeho cyangwa ibyo bakoze muri Jenoside yakorewe Abatutsi.
Biterwa n'umutima w'umuntu, kandi abantu ntibateye kimwe. Niba nshoboye kubivuga, hari undi udashoboye kubivuga, hari undi ufite umutima woroshye wabimubaza ahubwo agakubita amarira akarira.
Ntabwo byari bikwiye, abantu bagakwiye kuvuga ibyababaye, ariko kubera imitima itandukanye y'ababikoze, bamwe barabikoze barabihisha, abandi bakaba bameze nk'abagenda batoneka banga kubivuga uko byagakwiye.
Neza ntujya ubona abantu baceceka kandi bishe abantu bakoze Jenoside, agaceceka leta yamugira imbabazi yarangiza yataha agatema abandi, kandi acecetse bakajya ngo ni ukwitonda, kandi wenda acecekanye ikintu kitari cyiza.
Murakoze. Nitwa Dr. Jean Pierre Ndagijimana, ndi umuganga w'ibikomere byo ku mutima.
Muri iki kiganiro twanyarukiye mu mujyi wa Kigali maze tuganira na Dr. Ndagijimana Jean Pierre, umuhanga mu by'imitekerereze.
Ubwo rero icyo kibazo wari ubajije nibyo koko, ikibazo kiraboneka kirahari.
Uyu yemeza ko gufunguka umuntu akavuga amateka mabi yanyuzemo biba byanyuze mu nzira ndende, kuko urugendo rw'ibikomere byo ku mutima ngo abantu batarugendamo kimwe.
Hari abashobora kwibwira yuko hashize igihe kirekire, bityo yuko umuntu yakagombye kubagezaho ashobora kuvuga abohokewe iby'urugendo rwe rw'ibikomere, ariko ukuri si uko guteye. Urugendo rw'ibikomere byo ku mutima ntabwo abantu barugenda kimwe. hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umwe ashobora kuba yarabohokewe akaba ashobora gusangiza abandi by'urugendo rwe jenoside yewe ikirangira cyangwa se imyaka icumi nyuma yaho undi uyu munsi akaba akirwana n'umutima. Ni byiza yuko abantu basobanukirwa yuko hari impamvu nyinshi. Zimwe mu mpamvu ni impamvu zishingiye kuko jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe y'ubwayo, kubukana nicyo bivuze ibyo bikomere, ariko nanone igisobanuro cyabyo kikaba gishobora no gushakirwa muri bimwe mu bimenyetso biranga umuntu wahuye n'akaga n'ingorane nka jenoside. Ndaguha urugero ku bantu abantu babuze ababo muri jenoside yakorewe Abatutsi kandi kugeza na n'ubu bakaba batazi aho bashyinguwe cyangwa se batazi aho bajugunywe.
Uyu Dr. Ndagijimana, umuhanga mu by'imitekerereze, akomeza yemeza ko umuntu utabasha kuganira n'abandi cyangwa ngo avuge ibyamubayeho, yaba uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa uwagize uruhare muri iyo jenoside, bimutera kwitakariza icyizere, bikaba bishobora no kubangamira ubushobozi bw'uwo muntu mu kubana n'abandi mu buryo yisanzuye.
Iyo umuntu atavuga ibikomere byo ku mutima, uburyo bavuga nubwo abandi batamwumva, aribwira. Kandi ibyo yibwira uko yiganiriza, akenshi ni ukwiganiriza mu buryo bwigaya. Abo bamunenga bo ubwabo ni ukwirengagiza inshingano zabo iyo bamunenze, kuko niyo bakagombye kwinenga. Kuko kimwe mu bigora umuntu bikamubera imbogamizi zituma atabasha gufungukira abantu, ni ukuvuga ngo abo mfungukira ni bande? Ni abantu bashobora kutanyumva, kuko bibwira yuko kuko hashize imyaka 29 sinakagombye kuba ndangwa n'amarira k'umuntu abona ko yakiriwe muri iruhande muri hafi. Izo ni impamvu zishobora no gutuma umuntu adafunguka, kuko yumva yuko gufunguka kwe bitenda kumufasha, ahubwo bishobora kurushaho kumunaniza umutima.
Ibyo bikomere kandi ngo bishobora gutera ingaruka zirimo n'indwara z'umubiri zihuzwa n'ibibazo byo mu mutwe cyangwa izifitanye isano n'imitekerereze. Ndabashimiye mwe mukurikiye iki kiganiro. Nitwa Noel Imana Ishimwe.
Ntibikwiye ko tunenga bamwe batarabasha gufunguka ngo bavuge ibyababayeho muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hari abo byorohera kuvuga ibyamubayeho, hakaba n'abo bigora kuko abantu batakira ibintu kimwe. Reka dushimire inzobere mu buzima bwo mu mutwe Dr. Ndagijimana Jean Pierre waganiriye na mugenzi wacu. Mu gihe twateguraga kino kiganiro, hari umwe mu nshuti zanjye twaganiriye ambwira ko nawe umwe mu babyeyi batarabasha gufunguka ngo abaganirize ibyamubayeho muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kuko iyo babimubajije abihorera akigira kuryama. Kanshimire abaganiriye na mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe bose.
Rika nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM.
Tukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe muduteze amatwi mwadusangiza igitekerezo cyanyu kuri ingingo, aho twabajije ese ubona bikwiye kunenga umuntu ufite ibikomere akaba atarabasha kuba hari uwo yafungukira akabibwira. Dusangiza igitekerezo cyawe kuri 0787 58 14 11 cyangwa 0787 28 02 32.
Nganirira narategereje uko bukeye uko bwije, nari nkurindiriye haguruka nsanga ndagusanganira, kuko komerewe nukomeze nicyo kimwe. Ufite ijambo ubitse watinye, ufite ibanga washinguye rikomeye,
hari cyo gutinya dore ndategereje ngaho
Nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Erekane yo tavoga amaso yo ntahisha iyo ndoro yawe ndayibona gashishira
giye muri kutwereza ibitekerezo tugeze muri wa mwanya mukuri kintu kinamishongera nkugire aho tugeze ku gakeka 29 katukumve turagaruka mukanya.
Iyumvira igice cya 30 cy'ikinamicongera nkugire duherukana Gilbert yihakana Rebecca ko atari we wamuteye inda ndetse anamwirukana. Valentine na Rugamba nabo bakomeje kwishimira ko ibikorwa byo gufasha no kubaka amahoro muri Cyanzige Mutenderi na Rwakayuzo bagenda babigeraho ndetse bakiriye n'abanyamuryango bashya aho bari bazanywe n'amahoro bikira umukino.
Umva yemwe bahu ni mu bitereka bisige ndabyikorera.
Ibisabyo kandi ubikuye yababa data we isukari umuceri akawunga ubuto bwo gukaranga ibishyimbo ifiye baba mwana ibi bivanye heko.
Erega narakubwiye ngo nta kiza kinzangano mama.
Ibyo se bihuriye
birahuriye kuko ko Kariste na Murekatete nibo bamaye ibi byose ubona. Kuri se mama
binkoze ku mutima mwana wanjye cyane ndetse usanze nikunje mu ntebe nibaza iherezo ryacu byanyobe.
Ndabizi rwose iyo witeye aka gatenge mbanzi ku bwonko bwawe buri kure.
Ubu se babikoreye iki aho ntibazatwishyuza mwana wa?
Ntabwo ibyo babikora humura mama. Uriya muryango ufite umutima uzi kubana ntugira inzika ugira n'amakimbirane nta n'inzangano kandi urababarira. Ntabwo se mama ubu koko ntuzagiye kubashimira
ngaho urakora iki aho kutari mu ishuri rebe
jiwe gose uri gitangaza ubu none wibutse ko niga
ibyo nkubaza se byo nsubize noneho reka mpindura ikibazo urakora iki ku rubaraza rwa botike yangiza isaha.
Aha nayo nigeje ko bakiye basoka nkakubwira ikinzanye.
Mbwira vuba utahe rero dore nta mwanya mfite nifitiye n'abakiriya benshi.
Kandi nyamari yo biba mbere wari guhita umbwira nka nkinkeye nsinke
utantukase
jiribe reba wanyihakanye niba ari uko bimeze mbwira icyo nkora icyo umbwira cyose ndakiyemera kuko njyewe ntacyo mfite muri serivo yanjye iri vide aka kanya.
Nkubwira iki se njye ndakurusha kumenya icyo ushaka mbo genda wicare iwanyu mu nkambi
ngo iki jiribe ngo iki
ubyare utunge umwana wawe niyo nama njye naguha
jiribe urumugome
erega n'inyungu zawe nubyara n'agafaranga wafataga kazi yongera.
Ntabwo ari nk'uko ubitekereza jiribe umwana arahenda cyane byibuze se uzama indezo.
Indezo y'iki ariko abakobwa ba Rwakayuzo muri ngurutsi kubi sinzi nimba ari yanjye kandi cyakora indezo yo nzayigo
nzayigo. Urakoze urakoze sheri wanjye ibyo kubona byo sinabiguhatira.
Harya umwana atangira kugira isura nyayo ryarira reka numve. Amaze kugira imyaka 15 yes
ngwiki
ubwo indezo nzayiguha umwana amaze kugira iyo myaka nkabyibonera ko dusa
jiribe sinari nzi kuri inyamaswa bigeza ubwo iby'inkozi zabyicuza.
ijwi ry'Amerika amasegonda make turaba tugize ku isaha ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru umushi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
You've been listening to News and Info.